ebe ngada rewbe kemen didon golle mabbe ni woni moƴƴintingol maaro sotta dum be ciottaadu ko nanni maaro go enda to remo maaro be gaya Zainabu Sidi horejo groupement rewbe on enda
mo wadu fare ganir gade
maaro o e worbe men ciodata dum emen bojjina emen cionna meden cioda sa kuji ko watta hemre yaade kemen didi emen moƴƴina emen desa der mangaza emen cionnira sedda sedda meden godi machine ko woccinta demen gasina men kawra rewbe moƴƴina koddi demmen gatta e sakuji ko kiloji laso e joyi nyalooma emen cionna sakuji ko sappo e jeɗɗi yaade laso
han foyir go saku waranka
ngo maaro ni eɓe coccira ɗo ɓiɓɓe leydi ni cheere waɗɓe haaje muɗum ɓiɓɓe leyɗe yaasi gondu no garno cooda e maɓɓe yiyatno Zainabu Sidi haaliri
himɓe no ciwa faa wuroji gon no garano cooda maaro mi woodi ciwowamɓe faa tawa woɓɓen faa leyɗe yaasin goni no niila sey men moƴƴina min jaara nyamaye ɗullilda ɗum kumum soodooɓe no sonna wonɓe har kamba kan en ɓuri soodude to amen denno e wooduɓe javet ɓe men gollidata ɓendu de ni luumo kollol no waɗe nyamayna tawa sey ɓe mbi amen gara min jaha
gollal maaro ngal kanni won golla ko rewɓe gayaɓe endan woodi hunnondu ko no waɗanaɓe tino e moƴƴere sanne
hannde emen goodi huunde fuu min desi de ni neɗɗo dewlini ɓiyum wala to saɗorna golle amen no ɗonno booɗa meɗen tawa nder weltaare ngam min tawraka rafuna ɗonka kase neɗɗo heppata ko soodiri kaataare e are li o
nisigam
jonnon kaɓe rewɓe eɓe ƴamatu konno ni ɓe keɓene mballaga ɓe keɓa maaro ngo ko heƴi
munaso
meɗen giɗi ɗum heɓanamen machine gollitirɗum golle maaro ko ittanamen tuuni e kaaƴe
sakuwa
ɓe gaddanamen balla ko watta luumaako amen heɓa yaadu yeeso min keɓa garanɗo sooda to nuuru yaade ɗiɗi ɓuri sottude sakuyel gootel gootel
saku fofo
kamɓe rewɓe wonɓe no golle maaro ngo enen jiyaɓe e leydi union makani eɓe kenni eɓe dari ko watta ko nokkure maɓɓe nde endan golla faa wooɗa e dow gattol junngo walloɓe maɓɓe